Majola kancane kancane
bisa 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 wethu
sajola kancane kancane kwaze kwamithi jongo sima
majola kancane 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 majola kancane kancane kwaze kwamithi jongo sima
into enkulu emhlabeni intombazane into enkulu emhlabeni intombazane
into enkulu emhlabeni intombazane into enkulu emhlabeni intombazane
Wenje mnyama, iboshwa ngeketa, ngabe kwenzenja, izinja zabulawe lana.
Wenje mnyama, iboshwa ngeketa, ngabe kwenzenja, izinja zabulawe lana.
Ozelama ntombazane uyefana nozelizizwa nozelizizizwa uyefana nozelama ntombazane Umashikina Umashama problems Ngikhalesa mina ukhalesa kho Nomzalo ukhalesa kho Ukhalesa kho nami ngikhalesa mina Nomzalo ukhalesa kho Ngizalizizwa zo
Sandra, I'm gonna make you mine.
ngesoni mali ekoli nesandla angilisho uselintombizo Sajola kancane kancane
biza wethu
Sajola kancane kancane kwaze kwamithi jongo sima
Sajola kancane 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 Sajola kancane kancane kwaze kwamithi jongo si
Into enkulu emhlabeni intombazane into enkulu emhlabeni intombazane
into enkulu emhlabeni intombazane into enkulu emhlabeni Intombazane
wenje emnyama iboshwa ngeketa ngabe kwenze njani izinja zabulawe lana
wenje emnyama iboshwa ngeketa ngabe kwenze njani izinja zabulawe lana
Ozela mantombazane uyefana nozela izinsizwa nozela izinsizwa uyefana nozela mantombazane Siyafana inkinga Ozela mantombazane uyefana nozela izinsizwa nozela izinsizwa uyefana nozela mantombazane Kumashi inkinga Kumasha ma problems Ukhalesa mina ukhalesa kho Nomzalo ukhalesa Ukhalesa kho nami ukhalesa Nomzalo ukhalesa Nizale insizwa zonke
Ngamacha
like Ngamacha Nizale insizwa zonke
Ngamacha
like Usale intombi
Come on,
come Ndolewa langa ne makweni ngama
chala
like ya ndama chala Ndolewa langa ne makweni
ngama chala
like ya ndama chala Ndolewa langa ne makweni
ngama chala
like ya ndama chala Ngai soli mali ekoli nesanda Angishu
kumati
Ngai soli mali ekoli nesanda
Angishu kumati